Angubingelele ngwamukele futhi engosini afresh ngingusibonelo Phithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Enye yamadoda ebizwa ngoBernard Madoff eyabe ingusihlalo weNasdaq Stock Exchange inesikhundla esedlula bonke ekuxopheni abantu ngescam semali. Le ndoda yatshontsha imali izwa phela engu-$64.8 billion. Lesi scam seyimali eyabisihola saba ngesaba nesasasa kakhulu nazo zonke ezake zaba khona. Kuba nohlaka olubizwa nge-investment la khona abantu betshala imali yabo lubathembise ukuthela okukhulu kwemali yabo. Kodwa esikhundleni sokuyitshala eyimakethi babe intshontsha. Yebo, bahlakaniphile ngoba ibakhona ebuyela kwabatshali kuqala kodwa kusuke kungelona uzalo mali la ebitshaliwe khona ngoba izange itshalwe kwakhona. Kunalokho kuthathwa la abasafaka bethi bayatshala laba balandela laba abanye. Ngakho ayiyona inzuzo ngokwenkampani, bayithola kwesikhashanyana laba basuke befake kuqala. Okuhamba kuhambe lo mdlalo wamakhadi ugcine usube yibhano eliphihlikile ngoba phela ayisekho imali ekhona esikhwameni njengoba kuthathwa le engenayo ishoniswe kosefakile ukuze kugcine sekumense. Kodwa ubungathini mangase ngithi kunenkohliso enkulu kakhulu kunaleyo esibe khona emhlabeni selokhu waba khona. Leyo nkohliso inkulu ngangokuthi ibize inani leyigidigidi kubantu, hayi nje utshalomali lwabo kodwa impilo yabo uqobo ingunaphakade lonke. UJesu ukhuluma kubantu ababebahle ngoka John 8:44 wathi, nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza iy'nkanuko zikayihlo. Yena wengumbulali wabantu kwasekuqaleni akeme eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe lokhu engumqambe manga noyise wawo. Amanga uSathane aqhubeka esitshela wona ngokuthi impilo imnandi, yidla, phuza, thokoza. Akukho ozophendula kuye ngokwenzile ozo-akhawunta kuyena ngamanye amazwi. Futhi noma engathiwa ukhona, phela ngithi wena awuyena umuntu omubi. Angikutshela ukuthi leli bhanoyi lisazophahlaka, uzophela lo mdlalo wethu wokushova amakhadi mase simphambi kaNkulunkulu. Ungamkholi uSathane, unguyise wamanga, kodwa kholwa nguJesu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.